trendybeats.com.
Coaching sun saying kids got the jam party time yet to count add that profit up. Hits they know we got streets, they know it's us. The way we pulling strings like Tony Cap. Tulikuanga street solo mostly plotting. In a feel like any jam. Sign kwa wall me and kwa no smoking. Upon your tnavuva not na chana.
Nialeo, 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 siya kesho. Kesara ni ya leo, 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 si ya kesho.
Flow shifre, hizi zetu so zile. Busy na involved with the spele kitongi. Kaho daisi uishie hana kukufosire. Zetu ni za business, na siza finje finje. Product system, mona basic change. Mbo mbe pereka, ukonda banja tunabosire. Kazi yangu ni kufuck the system. How my youths for me chosen when you see them. Member, those are my children.
Six figures ndo tuwa party a content. Yes, I'm a big figure, lab na load my project. I probably wanna tell them but they won't get the concept. Flow mpya ndio meanguka, Kashinsky kwa Solfest.
Na mini beat killer na idingli style zote. And I think big haina haja ni kuchoche. Just my mid finger msupo wako wako sorted. Tulia nizoze mi ukam fully loaded.
Ni ya leo, 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 si ya kesho. Nashara ni ya leo, 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 si ya kesho.
This legit na kwa girl, let's say, oh. Kama ni shock, the mother fala dingi, oh. Ni the wrong don, amesema itivo. Wambia ni wrong don, wala sistivo.
More music on trendybeats.com.